mwumva na dijwi rya Amerika iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Radijwi rya Amerika murayikurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Rwanda mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22 mushobora no kudusanga kuri internet www.radioyacu.com ku rubuga rwacu rwa Facebook ni VOA Radio Yacu. Hano muri studio ya 7 i Washington DC muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi ndabasuhuje mwese abatwumva aho muherereye hose ku isi. Uyu ni umwanya w'ikiganiro muri isanga. Uyu munsi turavuga ku itabi n'ububi bwaryo. Ikaze mwese kuri radio yanyu muze muganire n'umutumirwa muri isanga. Muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ingende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10. Ijwi rya Amerika hekaze mwese mwe mu gifungura radio yanyu. Uyu munsi turavuga ku bijyanye n'itabi ku itariki ya 31 kwezi kwa gatanu hisi yose yizihiza umunsi ngaruka mwaka uzira itabi. Ubumara bwitwa nikotine buba mu itabi bufite ubushobozi bwo ku rwego rwo hejuru bwo kugira imbata ukoresha itabi. Ibi bishobora gutera indwara z'umutima n'izo mu myanya y'ubuhumekero, ubwoko bwa kanseri burenga 20 n'ubundi bushamikiyeho, ndetse bishobora no guteza ibindi bibazo mu buzima nk'uko ishami ryawo n'iryita ku buzima OMS ribivuga. Ikindi kandi OMS ivuga ko abantu barenga 8 million bapfa buri mwaka bazize gukoresha itabi. Abenshi muri abo bapfa n'abo mu bihugu bifite umutungo uri hasi cyangwa se uciriritse, aho amasosiyete y'itabi hakunze gushyira ingufu cyane cyane mu bijyanye no kuricuruza. Sabakoresha itabi gusa rihitana bonyine, ahubwo n'abatarinywa nabo ribagiraho ingaruka. Abo barinywera iruhande nabo bahura n'ibibazo bitandukanye by'ubuzima. OMS ivuga ko hapfa ababarirwa muri 1,200,000 ku mwaka. Hafi cya kabiri cy'abana bose bahumeka umwuka wandujwe n'umwotsi w'itabi, kandi abana 65,000 bapfa buri mwaka bazize indwara zifite aho zihuriye no kuba baranywerewe itabi iruhande. Kunywa itabi rero ku mugore utwite nabyo bishobora guteza ibibazo bitandukanye ku mwana atwite, bikazamukurikirana ubuzima bwe bwose. Mbere y'umunsi mpuzamahanga uzira itabi uba buri mwaka ku itariki ya 31 y'ukwezi kwa gatanu, nk'uko nari maze kubibabwira, radio yanyu ijwi rya Amerika yabatumiriye impuguke mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda. Mube hafi rero muganire, mubaze ibibazo byaba ibahangayikishije ubwanyu cyangwa se mubarize abagenzi banyu batabashije gukurikira iki kiganiro ariko baza kucyumva nyuma ku mbuga zacu zitandukanye. Niba rero uzi ko bahanga kishijwe cyangwa se babangamiwe n'itabi, wababagiza umwanya rero ni uwanyu. Mu kanya kari imbere reka tubanze twakire umutumirwa wacu Dr. Evariste Ntaganda ari i Kigali mu Rwanda. Dr. Evariste, muraho neza, murakomeye, ikaze ku ijwi rya Amerika. Yego, turaho, turashima Imana. Reka mbanze ngushimire cyane rwose uyu mwanya uhaye Radio Ijwi rya Amerika n'abakunzi bayo. Nzi ko uri mu mirimo myinshi, ariko kutubonera uyu mwanya ni ibintu by'ingenzi. Abantu rero biteguye kuganira nawe ku bintu bitandukanye muri iki gihe twegereje umunsi uzira itabi ku isi hose, itariki ya 31 kwezi kwa gatanu. mbere ya harero iyo umuvuzi abavuzi muvuze umunsi ziritabi twe rubanda rusanzwe twumva iki ni umunsi abantu bagomba gusiba itabi niba barinywaga ni igihe cyo kwitekerezaho bagashakisha uburyo bwo kuringabanya cyangwa se kurivaho cyangwa se no gukangurira buri wese ububi bw'itabi
ukoze cyane nyuma yo bigaragaye ko nyine itabi rifite isano n'uburwayi butandukanye bifata ingingo zitandukanye z'umubiri harimo indwara z'umutima indwara zo mu buhumekero indwara zo mu kanwa umuvuduko w'amaraso indwara y'isukari ibyo byose byatumye muri serivisi y'indwara zitandura habaho ubukangurambaga cyangwa habaho gahunda yo gukangurira abantu kureka itabi cyangwa se no kurigabanya ariko byiza ni ukurireka iyo gahunda rero irahari ariko iri mu buryo butandukanye hari uburyo bw'ubukangurambaga hari uburyo bw'amategeko hari n'uburyo bwo kwigisha nyine abantu cyane cyane abanywa itabi kuba babireka
yego hari uvuga ko gusoma ku gatabi byumva bitumye amererwa neza uyu cyangwa undi waba wifuza kurinywa nubwo mukora ubukangurambaga mwamubwira iki umuntu uvuga ati jyewe agatabi karanjohera
akoze cyane ikindi kintu kubwira umuntu ikintu kigomba kumenya cya mbere ni uko itabi ribata ntago twamubyoba cyane kuko yabyize cyane cyane aba ari nk'umwana cyangwa ari muri magurupe icyo bita peya gurupe akabisanga yabikoresheje yarinyoye ariko kubera ko aribata cyane umuntu ntatutereka tugerageza kugira umuntu kumwereka amahitamo yo kuba yarireka kugira ngo nibura ari mu rwego rwo kuba ari mu buryo bwiza bwo kuba atahura n'indwara zikomoka ku itabi nicyo bitabura uwo muntu twamukorera asigaye akaba nawe yashyiraho ake ni amahitamo y'umuntu kuba yavuga ati kubera iki cyantera impungenge ane cyantera ikibazo reka nshyigare impungenge wenda mbe nakireka nicyo nabivuga ko mu bijyanye n'umuntu igiti cye wenda ufite ikibazo cyo kureka itabi nubwo ni ukumwigisha
mwavuze muti ibyiza ni uko umuntu yarireka si ukurigabanya gusa ariko ibyiza ni uko umuntu yarireka abantu banywa itabi igihe kirekire bavuga ko bigoye nyine nko mwavugaga itabi rishobora kugira umuntu imbata biragoye kurivaho kubera ubwo bumara bwa nikotine ni iyihe ntambwe ya mbere umuntu yatera ashaka kuva ku itabi
iya mbere ni ingamba zikomatanyije hari ubushake bw'umuntu hari n'ingamba za leta reka mfate nk'urugero iyo tuvuze ngo ntakunywera itabi mu ruhame wenda nko muri gare mu isoko ukaba uri umucuruzi mu isoko wenda rya Nyabugogo rya Kimironko kandi utemerewe kunywera itabi mu ruhame urumva ngo birashoboka ko utari gusiga ibicuruzwa byawe ariko nibura nawe uri bwire gutanya itabi iki kintu ni gishobora kwereka ko uri gutanya itabi ntacyo waba ubwo ngubwo bavuga ngo ingufu nyinshi ni muganga umurwayi niwe muganga we kuruta uko muganga wundi amuha umuti cyangwa amugira inama iyo muganga rero iyo umurwayi nawe agize uruhare mu kwivura indwara ikira vuba kurusha uko umuganga we atanga imiti kandi umurwayi wundi atayinywa nicyo nabivugamo
ni ukuvuga ngo abantu ubwabo bumve inama mutanga ariko kandi bagire n'icyo bakora kuko aribo bagomba gufata icyemezo nibo baganga ubwabo bagomba kwivura
cyane n'ubundi se twebwe ko ntiduca urubanza ntiduhana ahubwo tujya inama iyo nama rero niyo umuntu ahitamo kuvuga ati nanjye ariko nk'umuntu mukuru cyangwa umuntu ufite responsibility ku buzima bwanjye reka ngende gutyo naho ubundi atabiretse atumviye nk'ibyo bamubwira nyine akomeza akarimo ariko ubundi amahirwe menshi nuko no ku byago byinshi nuko ashobora kurwara zimwe mu ndwara twavuze indwara z'umutima kanseri indwara zo mu buhumekero indwara zo za diyabete umuvuduko w'amaraso n'izindi n'izindi
tubitaba twumva ko radiyo ijwi ry'amerika ivugira Washington DC mu kinyarwanda no mu kirundi baduhaye telefoni zanyu mube hafi hanyuma tubahe umwanya muganire na muganga kuri iki kibazo kitabi reka twakire kwitonda Jean Pierre uranyumva
wiriwe neza
urahagana he
ndi mu Rwanda ndi mu karere ka Kirehe
yego mumeze neza Kirehe
ya ni Kirehe turashima Imana kabisa
nuko nuko ikibazo cyawe rero cyangwa igitekerezo
yewe icyo navuga kuri iyo nsanganyamatsiko ngira ngo iki kiganiro mwateguye ni cyiza kuko bigenda bicika ariko ntago biraranduka neza kuko nta mu giturage turabibona aho umuntu aba ari mu kiliziya ukabona agiye hanze agiye kunywa itabi mu kanya hagaruka kandi hanze hari abana ni ukuvuga ko biracyahari kandi birabangamye nko ku bantu baba batarinywa kandi ikindi hari nk'igihe urugero umushoferi ugira gutyo ukabona mu modoka atwaye abantu ugasanga ari kurinywa wenda arenze kaburimbo hakeka abapolisi rero nabwo ukumva ko bikiri ikibazo ndumva bagira inama muri rusange n'abantu bose ingeri zose muri rusange
hari uretse igitekerezo wifuje gutanga hari ikibazo wifuza kubaza
icyo nabaza uwo mutumirwa nk'abantu baba bari nko ku matorero n'urugero ugasanga baricika hanze bagatumura iyo myotsi mbese ni iki badufasha kugira ngo ibyo bintu bibe byacika cyane cyane nk'ababaganga ni icyo nabazaga murakoze
urakoze cyane kwitonda muganga Evariste mwasubiza Jean Pierre
akoze cyane yabanje kubisobanura nyine mwana nabivuze ko twebwe nyine cyane cyane twihutira guhana ahubwo twihutira kwigisha ariko icyo twakora ni uko abantu bagomba gusobanukirwa ko kunywa itabi mu ruhame bitemerewe ibyemerewe nyine kubera ko niyo waba uvuga ngo tugenda nk'itabi ariko ntabwo ufite uburenganzira bwo kuryama gutuma undi yagira ikibazo niba ari mukora nabi niba ari mushobora kumutera ikibazo wowe niwe ugomba kujya ahandi ushaka aho wanywera itabi abantu rero basohoka nyine ntabwo ngo barasobanukirwa ariko hari itegeko nyakirambere kuri itegeko rero hari icya kabiri hari na niyo nabitanga gushyirwa mu bikorwa niyo mpamvu nyine dusaba izindi nzego polisi minaroke mu turere hirya no hino nabo gukangurira abaturage ko ibyo byose bijyanye no kunywa itabi mu ruhame bitemewe ku buryo niba ari nk'aho wahitamo kunywa wenyine ku ruhande atari nkwesheje abandi ni itegeko nicyo twavuga ko itegeko rihari mu bijyanye no kugira kandi barabyumva
aya mategeko ariho urabivuga ese arubahirizwa kumva abantu basabye hari abagiye basaba bati mujye baturinde abantu batunywera itabi iruhande banywera itabi mu ruhame hafatwa ingamba izo ngamba kugeza ubu mubona zubahirizwa ubwo n'abadukurikiye baraza kutubwira nk'uyu Jean Pierre wari uduhaye ubuhamya bw'abo bo mu itorero mwe ku bwanyu mubona bihagaze gute
yego urabona itegeko ko rero no kubahirizwa ni inzira ndende kubera ko abantu bakoresheje cyangwa igihe kirekire ariko nyine iyo hajemo ikintu cy'itegeko n'ubwo ngubu navuga ngo ubundi umuntu waba bwaba bwitwa kunywa itabi iruhande akaba yanakwiyama ariko ubu ngubu abenshi kubera ko biza ari itegeko ashobora ngo nihanganira umusore akigira hirya urumva ko nibura hari ako kantu hari ikintu bita mucyongereza bahita knowledge attitude and practice kuvuga ngo ubumenyi ukubita no kubishyira mu bikorwa kuba ba bantu babyumva ngo active ubumenyi baramuzi ko turabivuga buri gihe uko abyumva cyangwa se ikirudini babibona ko twakobangamye haracyabura akantu ka practice kugira ngo bashyire mu bikorwa kuko nanone ntabwo ubuzutse wenda umuntu wese tubonyanye nk'aho tuyamaha tugukunde cyangwa ngwino tujye kugufunga ntabwo ari byo ubutumwa bwiza ariko dukunze kwivugira ahantu cyane cyane ahantu ukavugira abantu benshi nko mu tubari kuko sinzi ko hari umuntu ucunga ritabi sindumva niba bakeneye yaba ari umwihariko ariko ni Kigali rwose n'abantu bajya batubwira ati ariko ubundi Kigali abantu bamutabi barareba ndabizi kubera ko yadukora ubushakashatsi nyuma no muri bare dukorera aho bazazugunya twadupira ariko mu muhanda ntabwo bikiba cyane ntabwo bigipfa kugaragara mu ruhande kandi n'icyavuga cyo muri taxi rwose ubwo navuga ko bitunguranye ko narinzi koko nta muntu wakabaye anyweye itabi muri tagisi birasabwa ku muntu nyir'imodoka imodoka ye hari igihe ahitamo kugenda yinyweramo itabi mu muhanda anatwaye imodoka agenda anywa itabi ari mu modoka akenshi usanga nanone ari kwa kundi ari imodoka ye ikiriho muri tagisi muri basi mu ndege ibintu nk'ibyo
bari bakwiye kwirinda kunywera itabi ku bantu batwaye umuntu cyane cyane ko aba hanafunze niyo yafungura ikirahure ni hahandi iyo myotsi barayihumeka
ariko nkeka ko byose mu rwanda kuko umuntu ndabizi kera ahandi aho rwose umuntu yabaga ari muri tagisi akabipfumeka akagenda nyine kubera ko n'abantu batazi bafite n'ibyo bwiriza cyangwa ibyo itegeko ribivuga ntacyo yavuga ariko kuri iki gihe uba ufite uburenganzira bwo kuvuga ngo oya akaba wamubuza ariko n'abo bantu nyine nabo bakwiye kugerwaho n'ubutumwa bw'uko batagomba gukwangiza abandi
twizere ko barimo kutwumva muri uyu mwanya reka twakire noneho Bizimungu Siriya Mungu Jean Claude turi kumwe
yego ndabumva
yego uduhamagaye urahagana he
ndi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo aho ndi ni mu karere ka Masisi ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru
yego Masisi hari mwuka kibungubu
mwuka nani ntambara tu n'ubwoba nta bindi
harya mwabashije gutora
ntabwo twatse biturukanye n'ikibazo cy'umutekano n'ibibazo by'intambara byari birimo ko twe akarere ka Musisi na Rutshuru ntabwo twabashije kuba twatora
tugiye ku nsanganyamatsiko yacu ijyanye n'itabi uyu munsi ikibazo wifuza kubaza cyangwa igitekerezo wifuza gutanga
nashakaga kuvuga
guma ahantu hamwe ariko Jean Claude guma ahantu hamwe harimo birimo gucikagurika
ndi hamwe magaza ahantu hamwe ubushaboka ko ari isezo yaba imeze nabi
ngerageza
narindi kuvuga ni mbese undi mu mategeko itabi ryabagenewe ese ubundi niba rinemewe ryakoreshwa ahantu hameze akenshi na kenshi gusanga riri kubangamira abantu mu bikorwa byinshi kwanza twebwe nini wacu dutuye ikintu cyitwa urumogi usanga mbese bagihinga cyane bagifata nk'ibindi bihingwa kandi tenanumva ngo ni ibiyobyabwenge nkumva hari ibihugu bimwe na bimwe bitabyemera none nkibaze ese itabi riremewe cyangwa hari iryemewe n'irindi ritemewe munsobanurira aho
ngaho reka bagusubize muganga Evariste
avuze ko aherereye mu Masisi muri Congo cyangwa
niho
rero hari ikintu bita amasezerano mpuzamahanga ibihugu byatumye bijyanye no gushyigikirana imikoreshereze y'itabi mu bihugu bitandukanye inkeka na Democratic Republic of Congo nayo ari imwe mu byasinye amasezerano wakabaye wenda babishyira mu bikorwa natwo nangarutse ku ruhande rw'u Rwanda n'ibindi itabi ntagubundi hari n'itege kuvuga ngo umuntu ushaka guhinga itabi cyane cyane ibyo kugurisha agomba kudusabira uruhushya muri minisiteri y'ubuhinzi iryo iyo ngingo yashobora kugira ngo tudashobora kutagira abantu bashaka guhinga itabi bibutsa ko hari ibindi bakora bitari uguhinga itabi muri bwa buryo kugabanya itabi riri mu gihugu ibyo rero ntabwo birakora cyane kuko abantu babihinga bihishe iyo mu ntoki zabo ariko ubundi ntabwo bemerewe kujya gucuruza guhinga itabi kugira ngo bajye bakigurisha ariko ndagusaba minisiteri y'ubuhinzi kugira ngo ijye ikurikirana igikorwa ibikorwa nk'ibyo haramuka hari umuntu ushaka guhinga itabi bamubwira turi kumwe n'ubundi wahinga n'ikawa kuko abaturage bavuga ati se turabaho gute turagira iki ko nacuruzaga itabi nkabaho noneho tuduhaye tukamwibutsa ati buriya hari politiki y'u Rwanda yo guhuza ubutaka ikintu cyahahingwa aha cyangwa ubutaka bwahingwaho iki ibyo byose n'ibyo leta ikomeza ashishikariza abantu guhinga ibintu bifite akamaro atari bangiriza umubiri nicyo nabivugaho ariko bo muri bumwe niba hakurya muri Congo ariko bimeze nyine ubwo nyine abayobozi nabo hari ukuntu tugurira amanama hari amabwiriza y'umuryango w'abibumbye usanga wenda rimwe bazabishyira mu bikorwa nabo
none aba muvuga bahinga itabi itabi turavuga itabi risanzwe ry'ibibabi cyangwa n'ibyo by'urumogi birazwi ko urumogi ruhingwa rwihishwa n'abo ngabo bahinga itabi ry'ibibabi nabo birabujijwe
ubundi ntibyemewe guhinga itabi utabifitiye uruhushya ubundi bavuga ko ari ukugira ngo bahinge ibyo guhinga ari uko bisaba uruhushya ariko hari umabwiriza yo kugira ngo nibura n'ikintu ya muntu ujya guhinga wenda bavuga ngo ko ugiye guhinga itabi wahinge ikawa wahinga icyayi ese watewe ibiribwa runaka ni uburyo bwo kugira ngo bahure n'abantu kubera ko iyo abantu bamenyereye ikintu ntabwo ugenda ubahindura ku ngufu ngo ukiraho ndabica ndabakubita oya bahita birazota bikaba bidasa nabi tubijyana rero mu mategeko kubigisha kugira ngo nabo byoroshye
yego radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi ikiganiro muri isanga dusubire ku murongo wa telefoni noneho twakira Kagabo Vincent uratwumva
yego ndabumva mwiriwe
nibiriwe neza ndabona nomero yawe uri mu rwanda urahagana he
ndi mu rwanda hano i kigali
nuko i kigali se hari abantu bari n'abanywa itabi
kigali bararinywa cyane ahenshi akenshi ahantu haba hari abasaro y'abantu benshi ahantu mu mabutike hari igihe ugiye guhaha ikintu runaka ugasanga hari nk'umuntu uba uzitabaye kanywera mu by'ukuri bitanduza abantu benshi kandi ari ibintu bitari ngombwa ngewe mu by'ukuri ndashaka na wenda no kwibwira abantu baherereye mu mujyi wa kigali bajye bagerageza wenda niba narimwo barinywere ahantu haba ubigishije ariko hari umuco utari mwiza kabisa utanga ngo abantu bakangirira hafi y'abantu yewe birambangamira
hanyuma hari ikibazo wifuzaga icyo ni igitekerezo hari ikibazo wifuza kubaza
kandi ni iki gitekerezo ahanini nasanga yambwira abantu nyine bari nko kujya bagerageza kwangiza bakuye kwirinda kwangiza abantu
reka tugushimire rero kuri icyo gitekerezo cyawe urakoze cyane nawe ngarutse kuri muganga ikibazo cy'itabi itabi ryaba itabi ry'amababi ry'ibibabi abantu baryamo hari abariryamo ubugoro hari abari jundika mu kanwa hari abarinywa mu nkono y'itabi ubumara bwaryo niba umwe n'ubwa masegereti akorerwa mu nganda
itazi ari isabi cyo kuri ara bari mu abari bari kure sabari diye ara bari umura yose isabi binangira rifite ku njanje z'umubiri byose zimo iyo nicotine
nkuko uyu muvandimwe Kagabo yarabivuze ati abantu nibajya kurinywa byibura nibagende biherere barinywe bari bonyine aho kugira ngo bangize ubuzima bw'abandi. Hari ababyeyi banywera itabi iruhande rw'abana babo bakabatumuraho ibyo byotsi, bagatumurira kuri izo nzirakarengane ibyo bibondo. Mwababwira iki muri uyu mwanya?
Icya mbere ni ukubamenyesha ko hari kuvuga ngo itabi ryica n'uturinywa. Twakunda kumva umwana we arwara akajya kwa muganga nagira uruhare rwo kugira ngo nawe atamurwaza, ibyo byamufasha cyane kurusha. Ikindi cya kabiri ni ukumenya ko kunywa itabi mu ruhame, uruhame ni iki? Ni abantu barenze umwe, ni ukuvuga ngo ari ubushake bwo kugira ngo yo kunywa itabi uruhare ry'abo bana be, ari no kumenya ko nabyo arenze ku itegeko. Iyo twabimenye avuga ati agomba gusa nk'aho ugabanyije imigenzereze yanjye mu bijyanye no kunywa itabi.
Ese umuntu tuvuge umuntu umaze imyaka myinshi akambabaza akangabazo mbere y'uko twakira undi mukunzi w'ijwi rya Amerika, telefone zabo ntizirimo gucamo neza, umuntu umaze imyaka myinshi anywa itabi, haba hari inyungu cyangwa se amahirwe ko nawe ariretse yamererwa neza mu buzima, cyangwa se hari aho ashobora kugera bikaba ntacyo bigihinduye ku magara ye niyo yarireka igihe ryamugize mbata?
Arakoze cyane. Ubushakashatsi bwerekanye ko iyo uriretse nta ngingo z'umubiri zangirika, ubwo uko kuba zangirika k'umubiri bigenda bigabanyuka, umubiri ukagenda ukibaka. Ni ukuvuga ngo iyo uriretse umubiri uratangira komora, umubiri ukiyomora ukiyomora, ukazagera aha ukajya mu buzima. Hari nk'urugero, iyo uretse kunywa itabi ushobora gusanga nk'ibihaha byawe na nk'amezi 12 bitangiye gufata umwuka muzima, kumenyera kuba udakoresha itabi. Muri make iyo uriretse umubiri wongera ukiyubaka nta kibazo.
Ndumva ari inkuru nziza ku bantu bari basanzwe barinywa, nibakurikize inama ndumva bizabafasha. Dusubire ku murongo wa telefone twakire Gakwavu Igisagara. Turi kumwe?
Muraho neza.
Muraho
neza y'Amerika.
Komera cyane. Urahagana uri Igisagara?
Ukomere, ukomere nawe. Ni Gakwavu Igisagara mu Rwanda.
Mfite ikibazo uyu munsi cyangwa igitekerezo?
Ikibazo ngiye ngo mbaze uwo mutumirwa. Itabi turibona mu byiciro bine. Hari ibyo banywa bacishije mu rushinge, biteye urushinge. Hari n'irindi banywa bacishije mu kanwa abadamu. Hari n'irindi banywa ibikamba batekeye mu kiro cy'amashara ino hano mu Rwanda, noneho hasaba na biriya bita amasogeri, biriya by'abacuruza mu batike. Ese ndibaza aya matabi yose uko ari ibyiciro bine, niko yose atera indwara? Ese ubundi umuntu yabwirwa ni ibihe bimenyetso bigaragara ku muntu yafashwe n'izo ndwara ziterwa n'itabi, cyangwa uko ari ibyiciro bine hagiye harimo itabi rigiye ritera indwara n'irindi ridatera indwara?
Ndasembe hano itabi uko yabitubwiraga ni itabi, muganga?
Ubwo itabi rikoreshwa mu buryo butandukanye, ibikamba, isigareti, ariko kwitera sinarimbije ibindi bintu bijyanye n'amadroga atandukanye. Ntabwo nari nzi ko itabi na ryo baryitera, ni kubwenda birahari, ariko byose nta gisigaye byagira ingaruka ku mubiri w'umuntu. Ni ukuvuga ngo ikigaragara cyo ni uko itabi
kandi ngo kicwa kaburiwe ni impongo umuntu niba yabimenye ko rishobora kwangiza ubuzima bwe kubera iki yarikoresha kugira ngo ririnde rya mwangiza kandi ataze ingaruka ziri bubeho igisagara wasobanukiwe cyangwa hari ikindi kibazo wifuza kubaza ibimenyetso bigaragaza ko umuntu yafashwe n'indwara zituruka ku kwitabi ibimenyetso byamwereka ko hari indwara yahuye yagize kubera ku kwitabi cyangwa kuri imwe rwa iruhande
indwara zikomoka ku itabi zitandukanye zituruka ku rugingo rwafashwe mbere niba ari indwara zijyanye n'ubuhumekero ubona nka kanseri yo mu bihaha niba ari indwara y'umuvuduko w'amaraso niba ari indwara z'umutima niba ari indwara zo mu bindi bice by'ubuhumekero ibyo byose ni ibintu bishobora kugenda werekana ko agaragaza cyangwa n'imitsi hari ukuntu yangirika
agakwavu ndumva bisobanutse yego cyangwa ashobora kuba atakiri ku murongo birasobanutse ko mwarimu bivuze bitewe n'igice cy'umubiri cyafashwe n'ibyo bimenyetso bizagenda bigaragara ariko ibyiza ni ukwirinda kuruta kwivuza kandi twumvise ko umuganga wa mbere wo kwivura ibijyanye n'itabi ni umuntu ku giti cye reka rero twibutse abatwumva ko ari radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kinyarwanda no mu kirundi mu Burundi muradukurikira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22 naho mu Rwanda turi kuri FM 104.3 ni Kigali na FM 93.3 n'3 i Karongi kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 ni muri Uganda mwadukurikira kandi no kuri no ku mbuga zacu zitandukanye kuri w3 akadomo radio yacu vewa akadomo com mwadusangaho rero mwasangaho ibiganiro bitandukanye mwajya no kuri Facebook X Instagram na YouTube adresse yacu ni vewa radio yacu turimo kuganira rero n'umutumirwa wacu ni Dr. Ntaganda Evariste ashinzwe gahunda yo kurwanya itabi mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda RBC reka twakire noneho ku murongo Citizen ni Marcel
yego
wiriwe neza ikaze ku Ijwi ry'Amerika
ndakoze cyane
ndiravu tukaba twumva aho uherereye n'ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
Kigali mu Rwanda Kibagabaga ndashaka gutanga ibitekerezo ariko nshobora kuzamo n'ikibazo ku bijyanye n'itabi
ni
ukuvuga ngo iyo bavuze itabi ubundi yakaba yumva urupfu kubera ko abantu bigarika mubare nk'uko mwabitangaje bigaragara ko ari benshi cyane kandi bikaba bitica barimo gusa ahubwo n'aba bantu n'abarimwa abo wageraho nariya mibare iteriniki ahangaha rero nk'abantu hagira ikibazo kariya kantu bakora mu itabi ka nikotine gatuma ari bata umuntu kuryikuraho bikaba intambara ntabwo nzi niba nikotine atari ikintu cy'iporoduwishoni kibongera niyo barikora mu nganda cyangwa se niba ari ikintu gikora niyo n'itabi kibwacu ni ukuvuga nk'uko tubona icyatsi kikabaho n'umwimerere wabyo nshaka ko ako ariko ari buze kudusobanuriraho hanyuma ikigo cya kabiri iyo urebye amaleta usanga abaho cyangwa se ubuyobozi buberaho abaturage kandi usanga banandikaho ngo itabi ririca si byiza ku buzima ariko ugasanga habuze ingamba zihamye zo guca itabi nk'uko mu rwanda bavuga nk'umwana w'umwaka w'imyaka cumi n'umunani ntiyemere kujya muri kabari ngeze muri kabari ugaragara ko hari umwana bakwakiranga muntu nkibaza nta kuntu sinzi niba nk'abantu bafite ubuzima mu nshingano iyo bagiye mu nama z'ubuzima bajya batanga ibyo bitekerezo by'uburyo bashyira amategeko akarishye mu gucuruza itabi ku bantu byaba ngombwa bakanarica burundu cyangwa byaba ari byari byo kuvuga ati ntacyo reka twirira amafaranga byinjiza imisoro ariko ugasanga nta kintu kitaba murakoze ntabwo tuzi iyo baganira mu manama bavuga ku buzima iyo bageze ku itabi niba hadatangwa ibitekerezo by'uko umuntu uri munsi y'imyaka runaka atemerewe gukoresha itabi nta na rimwe bakayizamura ikaba yabona mirongo itatu kugira ngo barebe ko n'imibare y'abahitanwa naryo yagabanyuka nibura ku kigero cya kuko iriya mibare ni myinshi cyane iteye intege.
Yego urakoze cyane Masere, reka muganga agusubize.
Yego
muganga mwasubiza Masere.
Icyo numvise ni ikijyanye n'abana bakoresha babona itabi batuze imyaka kandi bitemewe n'abantu bari baha ibi byose biraturuka mu bukangurambaga no kumenyera nk'ubuti njyewe ko uyu mwana ari mutoya nanjye washyiramo inshingano zajya nk'umuntu mukuru nkareka kumwishyura nk'umukoreshere muri ubwo buryo ntabwo ari byose leta yashyizeho byo kuvuga gukoresha abana imirimo ikomeye natwe tugomba kugenda tuvuga umwana mutoya niyo tunywa itabi ikindi mwigisha arega henshi buriya ikintu gituma abantu bapfa biga itabi cyane cyane ntabwo ari nko hafi y'abandi kuko ubwonko buragenda bukabwirizwa kwakira umwotsi w'itabi kubera ko iriya nikotine iba mu bwonko ijya mu bwonko kubera ko mu bwonko harimo akantu kitwa nikotine risetazi ukayakira ukamenyera niyo mpamvu umuntu uba hafi n'umuntu unywa itabi ubyiga byoroshye. Ubwo rero icyo twakora ni ugufatanya kugira ngo tubuze abantu kwegera aho banywa itabi ariko ari twe tubigizemo uruhare abantu niba bazi ko banywa itabi yo kuvuga ngo ryarinywera aho mbonye ariho hose kugira ngo ryangize umuntu ariko byajya ku bana batoya byo bikaba undi mugani kubera ko umukuru hari igihe aba yaryize byarangiye ariko umutoya dukwiye kubimurinda kubera ko nawe atazajya muri ka gatebo k'abakuru bananiwe kubireka. Ibi byose rero icyo ukora icyo navuga cyo ni uko itegeko ryabiteganyije ahasigaye ni ukubahiriza itegeko n'amabwiriza ya minisiteri y'ubuzima hanyuma tukareba ko twabigira. Urugero natanga ko bikora ni uko ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'ubuzima cyita ku buzima RBC ni ibihumbi bibiri na cumi na kabiri n'itabi byari kuri cumi na kabiri n'ibice umunani hafi cumi na gatatu ejo bundi muri bibiri na makumyabiri mu bundi bushakashatsi bwagaragaje ko byavuye kuri uwo mubare bikashyira kuri karindwi n'igice kimwe bivuze kivuga ngo ibi byose tuba tuvuga izo ngamba zishyirwaho aya mategeko amabwiriza atandukanye ariko arimo gutanga wenda ntawamenya n'udukomeza tugashyiramo ingufu ejo bundi bizaba byagiye wenda byavuye kuri karindwi byageze kuri gatanu hazemo kumva byagabanyuka wenda abaturage bagira ubuzima buzira umuze nk'uko nabivuga.
harakantu Marcel yara komojeho avuga kuri iriya nicotine isanzwe iba mu itabi nk'icyatsi isanzwe iba mu itabi cyangwa se ni ikintu bongeramo iyo barimo kurikorera mu nganda niyo mpamvu irya ryo ryose rishobora ku riba rifite nicotine nyine rikagira n'ingaruka ku mubiri w'umuntu hanyuma iyo muganiriye muri mu nama mu bijyanye n'ubuzima icyo kintu mugenda mukigarukaho kijyanye n'ingamba zafashwe mureba aho zigeze mureba aho zigomba gukazwa kugira ngo nk'icyo yaragarutseho cy'abana bagura itabi cyangwa se barikoresha kibe cya abantu babishyiramo ingufu
ibindi rero muri rusange uzareba ingamba za minisante cyangwa za rabisine ntabwo bisaba ko zikorwa n'abantu bo muri minisante gusa muri rabisine nubwo inzego zitandukanye niba ari minisiteri wenda y'iterambere ry'umugore niba ari minisiteri y'uburezi niba ari minisiteri y'urubyiruko niba ari minisiteri zitandukanye ubwo bivuze ngo bose bagomba kugira icyo bakora bajya nko muri minisiteri y'ubucuruzi mu Rwanda bakavuga ati wenda twongere imisoro kugira ngo duce intege abantu barigura buri rwego rufite icyo rugenda gukora aya mategeko akorwa na minisiteri y'ubutabera agakemurwa n'inteko ishinga amategeko n'abashinga amategeko ni ukuvuga ngo ibyo byose turabivuga ariko ni ukuvuga ngo bisaba inzego zose kugira ngo zigire icyo zikora abantu bose bakoreze hamwe wenda nk'umusante ni mu rwego rwo gusa nk'aho rubikuriye cyangwa rukorera amabwiriza ariko inzego zose nankunda gutanga urugero kuri covid zo bundi icyo kintu cyagaragaye ntabwo ari minisiteri y'ubuzima yagiye ahantu haje n'inzego zose haza polisi haza umutekano haza abasirikare inzego zose zarahuye kurwanya covid niyo mpamvu wabonaga igihugu cyose kigiranye ubwo rero n'itabi inzego zose zigomba guhuza zikagira icyo zibivugaho nk'itabi n'urubyiruko minisiteri y'urubyiruko ngo kwifitemo icyo ikora minisiteri ishinzwe iby'abagore n'abakobwa nayo igomba kugira icyo ikora minisiteri y'uburezi ikaba ifitemo uruhare niyo nayo tugahuriza hamwe tukagira icyo tukareba niba hari icyahinduka
yego birumvikana inzego zose zirakorera hamwe cyangwa se zikorera hamwe ku ngamba zitandukanye kugira ngo zibashe kugera ku ntego ariko kandi buri wese nanone nk'uko mwabitubwiye agira mu ruhare niyo iyo buri wese atagira uruhare mu bijyanye no kurwanya covid ubanza yari kuba icyugarije abantu reka twakire Habyarimana Innocent ndabona kuri mu Burundi urahagana hehe
Bujumbura muri centre ville
nuko ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
icyumviro cyanjye ibyo mbona ni uko komedi iguma ari komedi kuko tuko tuvuga ku cyerekeranye n'urubyiruko ukuntu bihereze yaba ikazi ibintu nk'ibyo singende hanze yasubije
ni ku bantu bose banywa itabi turimo kureba n'ingaruka zazo zaryo ku mubiri hari ikibazo bifuza kubaza muganga ndumva Habyarimana Innocent tutarimo kumvikana ikibazo cy'amatelefone i Bujumbura reka rero ubwo dukomeze noneho tuganira na muganga aduhe byibura nk'ingero cyangwa se tubwire intambwe umuntu yagenda atera buhoro buhoro kugira ngo agende areke itabi nigeze kubikomozaho mbere watubwiye ariko utugigarutseho gatoya watubwira uko umuntu yagenda areke itabi gahoro gahoro turaza kubigarukaho mu kanya rero ubwo reka nukire nakire Innocent ngo agarutse ku murongo. Innocent none batwumva igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo
ko tuvuga byerekana itabi musanze ko itabi bimeze nka COVID-19 kubera ko COVID-19 cyari cyiza ariko itabi naryo barishyize muri commerce ibintu byose bamaze gushyira muri commerce hari ababihereza ariko bikagira ingaruka mbi abantu bagapfa hariho nabo babidandaza kugira baronke uburyo bwo gufashisha imiryango babisha bigorana ariko njye kwishyura icyegerezo mfite kuko itabi twabifata nyine nk'uko ari cyiza kuko nimba hashobora gupfa abantu umuriyoni urenga kiba cyamaze kubikiza ntikiki kibaye komeri twese tubashyira mu mitwe y'uko kwigirwa kure ibyo bageza gusumba
kwigiza kure kwigiza itabi kure
kugigiza kure ntibyinjire muri commerce tukavuga ati ni ikintu kibujijwe muri commerce ntikinjire mu kuko kimaze kwinjira muri commerce haca abaha abagurisha kugira batumwe imiryango haca abaha n'abarindwa kugira barindwe ariko baze gupfa urumva ko haca abaha uruhande rumwe ugomba kuduza n'urundi ruhande rumwe ugomba kwica rero mbona umwego twohagarika tukavuga ati stop ikaba ntibyinjire mu bihugu bihagarikwe
urakoze kuri icyo gitekerezo cyawe Dr. Ntaganda iki gitekerezo cya Innocent mukivugaho iki
wamfizamo ntabwo byacikije ntabwo nakurikiye neza wamfasha kugira ngo icyo kibazo
zirimo aravuga ko byaba byiza kuko hari abantu bifashisha itabi kugira ngo babone amafaranga yo gutunga imiryango hari abaricuruza hari nabo n'abarinywa n'iki ariko akavuga ati ese ntibyashoboka ko barihagarika burundu kubera ko ryica abantu
urakoze cyane hari kuvuga ngo hari icyo byinjiriza abaturage icyo navuga ngo hari kuvuga ngo ese ahantu ugiye guhinga itabi ntabwo wahahinga iyindi myaka ni ukwibaza aramutse ari cyo kibazo gituma wenda ahinga itabi ikindi cya kabiri gucuruza ese nta kindi kintu wacuruza nta kindi kintu yadandaza kitari itabi niba ari ukugira ngo wenda tuzamure amagara naho ikijyanye no kuvuga ngo barice nacyo bituruka ku bihugu biratandukanye hari ibihugu kugira ngo muri afurika naho ndetse tujye dusoma twumva n'amatangazo hari ibihugu byahisemo kuhagarika gukoresha itabi gakondo ibindi rero nabyo kubihagarika nayo ni intambwe kuvuga ngo niba hari ibihugu byakorangiranye amasezerano yo gucuruza itabi uretse no kubihagarika ntabwo aribyo bihagije gusa kuko ushaka kubihagarika bakajya mu kwicuruza by'amagenda kuvuga ngo ni ingamba zitandukanye zashyizweho ubukangurambaga kubitekerezaka imisoro cyane kugira ngo rihende kubuza abana kuryegera kutaryamamaza no kuwucaho amategeko abuza gucuruza itabi by'amagenda ibyo byose ni ibintu bihuriza hamwe kugira ngo barebe ko twagabanya itabi ariko n'ubundi biracyari inshingano zacu zo kuzavuga ngo ariko se kuko ndabavuga harimo hari ukwica hari no gucuruza minisiteri ebyiri zitandukanye nivuga ngo bisaba kwicara hamwe za minisiteri zombi zikavuga ziti ese ducururize dukomeze turware cyangwa tureke dushaka ikindi dukora turekera gucuruza itabi cyangwa kurihinga ibyo byose ni ingamba za leta zo bihitamo bikamenya icyo zahitamo kuko nyine gufata umwanzuro bituruka ku rwego rw'igihugu inkuru ntabwo ari ku muntu umwe ariko kuri nk'abaganga buri gihe tuba twerekana ikibazo niyo mpamvu nakweretse ngo ubushakashatsi niba bwaravuye kuri 13 hagati harinde ubwo bushakashatsi bukora bwari bwarakozwe bwerekanye 9 ubu tukagera kuri 7 ni ukuvuga ngo izo ngamba zose hari icyo zigenda zigaragaza
noneho ngaruka kuri ka kabazo nari ngiye kubabaza mbere yuko umukozi w'ibihugu bya Amerika agaruka ku murongo. Noneho ku muntu ku giti cye aramutse ashatse kureka kureka itabi ko nabwo bwabo buryo bumwe bwo kurica niba abantu batarinyoye abaricuruza bakabona bahomba, ndibaza ko bashobora kuba bayenda barihagarika cyangwa se bagashaka ibindi bintu bakuramo amafaranga. Umuntu umwe itabi ushaka kurireka mwatubwira nk'uburyo yatangira, aha ndashaka kuvuga sinzi inama mwaduha niba yagenda agabanya isegereti yanywaga ku munsi, yagenda asimbuka ku munsi, ikintu yakora kugira ngo atangire gahoro gahoro abashe kurivaho nk'inama mwaduhigira ni izihe?
Urakoze cyane. Urumva nyine ubundi ubutana bw'uburozi bujyana na kantite cyangwa se ubwinshi bwabwo. Ni ukuvuga ngo ushaka kujya ahantu abantu bakajya mu bukwe bagafata ibintu bibahumanya, bakaba hari uwanyoye byinshi, hari uwasomyeho gake, hari uwasomye aracira, yajya gukurikirana agasanga uwanyoye cyane yarembye cyane, uwanyoye hagati urengeho gake, uwasomye agacira nyine ntacyo yabaye, akaba anavuga ati njye rwose nahita numva sinzi uko bimeze ndabireka ndabicira. Bivuze ngo uko ingano y'ibyinyoye bijyanye n'ibintu byanduza umubiri bijyana n'ukuntu byihutisha kwangiza umubiri. Bivuga ngo niba yanywaga ibipaki cyangwa se amazi y'isegereti 20 ku munsi, akagaruka kuri 15, akaza ku 10, agata nk'aho yimenyereza, akanahiga umuhigo umunsi nari 5, umunsi nari 10, akongera kwibaza ngo ko nari 10 nabaye iki. Murumva ni nko guhiga muri wa bundi ahantu hari porogaramu zigirana urumva tukigeze katede kandi reka tugire radiyusi ese ejo nujya mu bukwe cyangwa nujya ahantu z'ubutabi zagerageze cyane cyane wiriga umunsi w'imibiri rero ikintu kibi urebe ko hari ikintu bubi, hanyuma nugaruka wongere ugute witonga wacurekinga wishimye ugute narirese kandi nta nicyo nabaye. Nibyo ngo niba navugaga ngo n'umuntu nyirizina niwe yishyiriramo uburyo runaka.
Murakoze namwe. Hari utwandikiye hano Jean Bosco Sebatesi atese ati kubera iki inganda zikomeza kurikora kandi wumva ryica, n'utubazo twinshi cyane ati ntibakariretse, ati yewe amafaranga we urumva cya kibazo nawe harimo kukibazaho cy'uko itabi ryagombye gucibwa.
Niko bimeze bituruka ku arega urumva itabi ryatangiye kera ikintu mu mico yabo yo kuyibanda bikaba mu kinyarwanda igiye gusaba ba gutekereza gitari bisa nk'aho bibaye umuco. Icyo kintu cyabaye umuco kukirimbura mu bantu ntabwo byoroshye. Umuntu wajya gusanga no kwirekana ko kubera inganda zabyungukiyemo zishaka ko n'ayo mabwiriza n'ayo mategeko abaho, ni yo mpamvu bagira bakavuga ati twebwe dufite amasezerano yo gucuruza muri twe turacuruza kandi twasohoye ibi n'ibi, ni amategeko ajyanye no gucuruza nanjye abandenze niko iyo rimwe na rimwe batwigisha no kubatubwira ugasanga ariko noneho icyo bibazo bituma twebwe ku nzego z'amuganga ni ukwerekana imibare, ni ukwerekana ikibazo kugira ngo za leta zifitemo ingamba zo kubigabanya. Ariko noneho nubwo bazibigabanya ariko n'abacuruzi nabo bashyiramo ayandi mayeri urimuka igitwa zasha ngo bajyaga banagamo ngo twagira ngo baramo agatabi gasanzwe bagashyiramo n'utumogi, urabona ibyo bita electronic cigarette nayo yahabuye abantu akakareza gasa neza kugira ngo karyohere abajeni cyangwa ababyo bita abafirimo, ariko byanze bikunze ukaba unyoye nikotini ikakubata na ka kandi ka electronic cigarette kabura ukajya gushaka rya rindi risanzwe. Inganda nazo zifite uburyo bwo kugira ngo zihangane n'izi leta na za leta zirimo gushaka kutuguraho umugati, reka dukora tumeze dukoresha amayeri dukoresha dukomeza buriya
Yego.
Reka dusaba abantu bakomeze kumva inama bagirwa ku bijyanye n'itabi, hanyuma yenda buhoro buhoro bizagenda bigerwaho nk'uko mwabitugaragarije mu mibare, mutwereka ko abarinywaga bavuye ku gipimo runaka bakaba bageze ahanaha, kandi ko mwizera ko bizanagabanuka cyangwa se bakanarivaho burundu. Dushishikariza abakunzi b'Ijwi rya Amerika kujya no ku mbuga zacu zitandukanye aho bashobora kumva iki kiganiro, abatabashije kugikurikira bakaba bajya kuri www.radioyacu.com no ku zindi mbuga zacu. Ahangaha rero kuri www nari mvuze bashobora gusangaho n'ibindi biganiro bitandukanye bishobora kubungura inama n'ubumenyi, cyangwa se bakabona n'amakuru atandukanye yo hirya no hino. Ikiganiro rero ni ikiganiro kijyana no ku n'itabi. Isi yose izihiza ku itariki ya 31 umunsi ngarukamwaka wo kurwanya itabi cyangwa se uzira itabi. Tukaba turi kumwe na muganga Evariste Ntaganda ushinzwe ibijyanye no kurwanya itabi mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda. Reka rero mu kanya gasigaye ndibaza ko twaganiraho gatoya nanone mukatubwira niba hari ubufasha bwihariye umuntu wananiwe kureka itabi ashobora kugerageza, ariko akavuga ati birangoye, hari ubufasha ashobora kubona aganye abaganga?
Nk'umuntu
waba agerageje yagira akavuga ati nariretse none ndongeye ndigarutseho, hari inama ashobora kubona mu buryo bwihariye cyangwa ubundi bufasha yegereye abaganga?
Wenda ntabwo burakwira hirya no hino mu bitaro byacu, ariko dufite centre za psychosocial centers ishami cya CLABC, hari kimwe cy'Ubutare, hari centre Kizere, hari na centre no mu bitaro byacu twabishyize muri data guidelines z'abaganga bavuriramo igihe kujya, ariko hari ubufasha abantu bahabwa kugira ngo bareke itabi. Wenda imiti bakoresha bavuga ngo ni alternative treatment ntabwo iraboneka cyane, naho yaboneka ibihenze, ariko byose ni ingendo tugomba kugenda dukurikiza.
Noneho hari hashobora kuba hari ikintu mwumva yenda tutaba twakomojeho muri iki kiganiro, ariko nkamwe mu bikurikiranira hafi mukurikirana ibijyanye n'itabi mu gihugu no ku rwego rw'isi, mushobora kugira yenda nk'inama mwaha muri rusange abadukurikiye muri uyu mwanya mu gihe turimo tugenda tugana ku musozo w'ikiganiro?
Wenda ubutumwa natanga cyangwa inama ni uko bagomba kumenya ko itabi bigira ingaruka ku ndwara zitandukanye. Ikindi ni uko navuga ngo birasaba inzego zitandukanye kubigiramo uruhare, cyane cyane mu bukangurambaga. Ikindi ni uko bakurikiza amategeko, cyane cyane ibijyanye no kunywa itabi mu ruhame, kutamamaza itabi, kutariha abana, cyane cyane kutanywera mu ruhame nabyo mbona byangiza abantu. Turasanga abantu bari muri butike bacuza inzoga, basanga inzoga banywera n'itabi, ushobora kujya mugasanga harakihariye dukora ikintu kijyanye na inspection ugasanga nyine ibintu bitameze neza. Ubwo rero birasaba ko abantu bose bagira uruhare mu mabwiriza cyangwa no kubahiriza n'amategeko yashyizweho kugira ngo turebe ko twagabanya ubukana bw'itabi mu gihugu.
ndeka mbashimire cyane rwose Dr. Evariste Ntaganda kuri iki kiganiro tugiranye. Nshimira nabo twari kumwe muri uyu mwanya, abafashije ku buhanga bw'ibyuma bakoze cyane Cornelius na Nadia Taha, namwe mwese abaduhamagaye mugatanga inama, ibitekerezo, mukabaza ibibazo byatumye iki kiganiro kirushaho gusobanuka. Kuri mikro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukavuzi, reka tubifurize mwese ubuzima buzira umuze naho ubutaha.